B-boy on the beats.
Ah, mwanisi wa kale. Njine, B-boy changwashiwa. Natabuda. Ah, B-boy changwashiwa kwende safiri mbani funawa vine.
Vipose. Adete, wejani sumu.
Filimba
Liga.
Kika kufinika.
Shaka.